nasikia chipuka nini. Buka ya box, sindo mapati animal, chukipenda uende chipuka mamas. Chipuka mafia, vasha, chomin, na kolombo kiraka, ate, pita takaranda.
Kuna bol kamariga, si bol kamariga. Kuna bol kamariga, si bol kamariga. Kuna bol kamariga. Siu rondo na lando na tuwa ndo mwanzo ya maitua the jipuka family lead verse na jomini na sai kwa zimu joni pe verse mini rap mini straight nigga mushinda na madiva kavera sedika na kina chadiva apana oda kusho iti chaga siga indo ligiso mzea chana na la liga mindo king hapa mindo wa marula kutembe ya kila place mindo Johnny Walker I'm the big boss pia wana nita mister and the only pop pia niko na my sister niko mbio daily niko paper chesting na nachindaga tita niki follow my dream ndo wa unita gudomene keye the good luck jia venye 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 si uba
kuna bol kamariga si ubol kamariga kuna bol kamariga si ubol kamariga kuna bol kamariga si ubol kamariga kuna bol kamariga si ubol kamariga
cheza kama Rita vuma kama Rinda pass kama Peter na flows kama rangi simama tuna battle kwenye flow yeli yangu tamu vile zina flow na dance kama chista slide kama slimy utadhani upepo ina blow kwenye kamba accordingly kwa boys na wa super apology kwa wazee na vipiji puka ndio league bigi bigi tuna flow kama maji ball kama riga tall kama side tuna flow kama maji
ball kama riga tall kama side strong kani
ya jipuka ndio sisi lilvash jomi na kiraka MC Jakaranda kwenye beat MC Jakaranda kwenye beat
tuna ball kama riga si ball kama riga tuna ball kama riga si ball kama riga tuna ball kama riga si ball kama riga una volta mariga si volta mariga
Mr. Silva gold na maalma si jipuka ndio my fantasy kajo min kiraka minye usi wa super na watoa makamisi siku after alhamisi party inashuka kama kamasi soza bunduki na marisa si tunapatika matuna kisa si Maureen Judy na kinama si tunabol kama riga na kinama si Colombo zinakuwa uzidadi si jipuka my friend mindyo kamusi ya wanyako adhyambo si nina champagne na mahena si soda oret na manana si jipuka ngoma na wafa si
tuna bol kama riga si ubol kama riga 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 tuna bol kama riga si ubol kama riga.